띠에 유유리 외두채 개래등 예지에 내내칸의 쇠나무에 위에 여러 장담이래 유유리 외두채 개래등 예지에 매나마 내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내내 Tell me, baby.